Kuja vidole sini silimisha.
Kuliko nipenda kesho kanichukia. Bora nikapata kwa miko mezalia na jo miko mechasikia na uongo pia. Ila seli sivi na jutaka ni kusikia ukisema
we mjeba kibichwa.
Pidi shinyona we.
We mineja babamu.
Ote lila kantuka na kesongu.
We skacha pa.
Nijikeria siuzi la uwezi paka bule. Onesha majabu kabla ujarulisho kule. Nikitoka donei kamkao tule. Hila jiangaria uspende pitu cha. Uspende bule 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 bule. Tarulisho kule 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 kule. Tamamu kule 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 kule. Preimani shule 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 shule. Uspende bule 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 bule. Tarulisho kule 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 kule. Tamamu kule 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 kule. Preimani shule 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 shule. Sipende vya bule mdogo chapingwe kibala. Ukile dosela ukisela na piasala. Una chala siya hindi na kuta sigara. Kutoki kia jela la sima kute nyapala. Sipende vya bule mdogo chapingwe kibala. Ukile dosela ukisela na piasala. Una chala si hindi na kuta sigara. Kutoki kia jela la sima kute nyapala. Una mama nyapala kanuna. Kanipute suna. Kamchepa wapere paka wanyuma. Kaulizo soli moja kajibu wakuna. Akuna akuna. Nyapala kaputa suna. Nyapala kanuna. Kanipute suna. Kamchepa wapere paka wanyuma. Kaulizo soli moja kajibu wakuna. Kuna kuna nyapala kaputa nyapala kanisha ushari ujamani nyapala kaleta ushari ujamani nyapala kanisha ushari una mama nyapala kaleta ushari kakutawa gumpende kapigwa makare kakutawa gumpende kapigwa makare kakutawa gumpende kapigwa makare kakutawa gumpende kapigwa una wifi babu unaleta hisia ayo masora na kupenda kuleta mfria una wote top scent wanachukia kila ukitoa ngoma makare wote isifia utasikia ngoma nyea haijanoga ngoma nyea imepoa na ipo slow sana ngoma stani na gonga mara moja ni kila unapopita usikie kimechuja ni kuna watu weki sana kwenye mziki wangu na nikanyagia sana kila nikamua kitu kipepo kifanya utasikia ngoma nyea haileti maana kila kipotoka amenishafia kila kipotoka amenishambiwa kila kipotoka amenishafia eti Nikamua kuchaji na kuwa kabuibui. Wa ujui kutambo na ongeza maadui. Chana utambo chana mdogo jaje unisupui. Wa upudoi hauchui. Choki kama simpo na masimpo na kacha. Eti wanasema mina chana kilata. Nikituwa kuma mina chana gafasta. Nikipewa biti pinago na wabaka. Uspende bule 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 bule. Tarulisho kule 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 kule. Kama mtu kule 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 kule. Preimari sule 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 sule. Uspende bule 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 bule. Wacha kuzangu na mchana
mchane.
Wacha kuzangu na mchana
mchane.
Kwanza mtoto wana mapozi
mchane.
Hapa kwangu atakula makonzi
mchane.
Eti yonta kupea dozi
mchane.
Afuka ndugu tachafpozi
mchane.
Yani hapa kama tobo bao
mchane.
Ni lazima atapigwe bao
mchane.
Nabia naanza kutamba kwao
mchane.
Hicho kichwa chake kali mao
mchane.
Afu dogo jaja kaya timba
mchane.
Kazi chezea ndevu za simba
mchane.
Akija maskani anafimba
mchane.
Kumbe nyuma kakalia kimba
mchane.
Kidari mkate
mchane.
Levo sifate
mchane.
Utapigwa karate
mchane.
Kumi adimate mchane. Tuleka pigwa karate miguu medimate. Tapigwa karate miguu medimate. Tuleka pigwa karate miguu medimate. Tapigwa karate miguu medimate. Tule miguu medimate. Tapigwa karate miguu medimate. Tapigwa karate tule miguu medimate. Tapigwa karate miguu medimate. Tapigwa karate. Uje manisi anapendeza kupima. Una mama kawakuta watu wazima. Ukijai uwe ndio ukasome china. Uje manina sisi usije kupima. Nilijia nilipo kibiria mwisho wake nilikuwa maana. Mapema walitanda kwenye njia mpaka kwa mama Laman. Na sikusema suna nikapigiria kujepusha lama. Nema sawa mina nuka kwapa. We nukia perfume. Hey TLMC hapa nukia. Hey nipeni mawa yangu watoto wa makapare. Hey nipeni mawa yangu watoto wa smoker. Hey nipeni mawa yangu watoto wa tupigani masela. Nipeni mawa yangu watoto wa keko. Nipeni mawa yangu wanakuwa yoko. Uwe mwana kukuchi msela. Twende hapo baba yani. Anakubali sana mchina chinesi. Chai. Atuende hapo tairi gari kubwa. Meneja kito msela. Babamu. Hey, we mamba masuna. Watoto wa safari kodi we kwele. Twende hapo chale sibaria. Nakubali dereva kushasi. We blaza matei. Twende hapo kipande kidari mtu mkubwa. Nakubali sana bafiki.
Put it on the
Radio.
Ubudo vidole 60 silimisha.